Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amem e fulfulde midem alal bare noga e jiddi lewru utti tan 2025 sakrabdo gondom hedade hejus amen di leende mangal modum ak jan on fum chalmin am san gouvernement leede amen de holti wiira waram darunde jobdi fonctionnaire en collectivité ko buri min fo buri ujinaji chapantate en jeego yom bande lewru septembre ngarondo yola gol ka yo hun mati tan san wakat ndungo hono fu neddo watta yallana dada sardi yola do garab de dada fam el journal amen gal sakrabdo san kabaruji dimi jogonon kikit hande bisimna modum hedade gouvernement leydi amende holti wiide waram darunde joddi fonctionnaire em ko buri ujinaji chapantate e jeego yom le lewru septembre ngarondo odo kabaru kabe kokki dum le bataki mabbe goto mo neltire sod ministre ko manido kabaruji bini de kebe le noga e jeegom lewru uttu bettindo gol do tacugol joddido ana wadani yimbelbe indele mu em wartata cili di fa bedrono fam kedda Mamadou Samaseku
ñandi sappo joyi août 2025 woni ko hoorejo transition o totta ndeɗo tongande yuɓɓa inde banggal imadaraji jogola golloɓe lenduɗo talkuru hultan wiide ko ɓuuri ñatapantaton e jeegomo e temedron capanɗe joyo e go on yimɓele goniɓe notaki e ley talkuru ndu o neldi ministre kumniɗo almusaɗɗaji dardi ardiɓe service uji almusaɗɗaji e jogola golloɓe yo darnata fun yuɓɓugol ɓeɗo golloɓe ɓe notaki ɓe fuɗɗude lewru septembre 2025 yimɓele ɓe inde mon on jiyama ciri ɗiɗi laam o holti wiide ɗiɗo dabreji ɗi yo fadde kabar o faame fa laaɓa e le lebbi tati yewti oɗo sarti o ɗum latto fa abbadan ewi gouvernement o
wakkati ndungu yolangoji kana mate sanne yontere ɓettinde tam yimɓele hewɓe kañum en woni koltaɓe wiide yolike banamba kuli koro fa yetto motti hono fu neɗɗo watta yallana daɗa sarde yolangoji colonel lieutenant colonel Nuhum Koulibaly kañum woni arde protection civile laamu seguto wonko o hanni keƴaɗo amen gonɗo ton ɗon Mohamed Cedo fettan Ousmane Ali Boly
pendant l'hivernage
le watta ndungu nde yolo ngoji ngatta himbe cendata gori ndiyam kanye e foncé ngaji himbe yogabe ndiyam ana dilide mubben be darte e jamare nde le o wattu ar jabba yaltude sini kambo ana toba sini helti ndomodo hakke er goto na er ngaji didi fadum e yaltude kay bodu sukabe fa gassa takkobe padi be jalta sini kambo ana toba boddo du gori ndiyam
les collecteurs
wakati nungu duro wakati mo nyawuji kewdi kanyum ka matete sabe ndiyameji tundi fa to hudo kanyum ko nande mudum ko marate damal galleji din na do galleji de hono funa do watta yalla na heba darde sabdi do nyawuji abibatullahi balde kanyum ka tewti andude dum anni ko hebani em do majundo feta mo do samase ko spanyali buri
wattu tuɓoji ley Mali Sato kewal tundele e jammeji tunniɗi hunde nde weeli sanne ɓowɗi e kulle goɗɗe ley dende mairne croi commune ɗiɗoɓo Bamako hono to kati dun yimɓele mimi haala celaɗi ɗiɓe jogui e wattu tuɓoji
ñawuji am fo ana pawi dow ɓuɓalla durma tampinigam ɓay hande mi durmaɗo ñawuji kewɗi ana pawi dow tundele wattu ndungu fo ɗum ɓuuri hewde
dogotoro Mamadou Diara woytigue kabar muɗum holti wiide jamare nde alkadra muɗum sowete nde ɗiɗi Sato nde tati jaati e wattu ndungu rewɓe e sukaɓe ɓuuri fof hewde
ɓuɓalla e ñaw e ndogoreedu ana ceedi ñawji ana kewli wattu ndungu fa yimɓe ndento e ɗi ñawuji ana kaani daranade e cenam ndeno koyem ndu e ɓowɗi e kulle goɗɗe dow nawtorade arkillaji cuwaɗi
fewde kaɗo tiɗalla ko hani waɗede woni lodude juuɗe muɗum fa laaɓa e hinnade fesogol kabaru jonte yalla yawtude kabaru ndungu o e le hewtagol cellal wona tan sawrade kayo ɓuuri fof watande hakkillo joglaji yogaji e wattu muɗum
Studio Tamani projet mo fondation irondela ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne Suisse Royaume Uni e kañe coopération espagnole
wakkati toɓo du wakkati ndungu du yo wakkati mo yimɓele hewɓe kañum en ka cuuɗi mu em sihata Aissata Diarra wonko haltanta em dow yimɓele yogaɓe dabereji ɗi fiyata yalla kañum en ka ne heɓa wondele ɗiɗo cuuɗi keɗe Mamadou Samaseku
kala wattu sukkanmo ruyni basitan fuɗɗan wembede saabi oɗo demmoɗo o dene suudu makko na yuuli hedde mo noddatani ko salimata yawin nannuta sali leeso ittuɗo enne cakuru maaro e télé o so wona ɗum noɗɗi leppan ndenno on ɗiɗo jammaji kay ɗoygol wala fa wattu mo kam o helti ka andon ɗum ɗo wona tan kabaru cuuɗi kiɗɗi to basigu ton villa makko beton e kañe vitre ngaji tawre fof hendu latto sababu jam natale suudu makko ɗon ɗum imadraji ngoodi servetiŋaji ko nande muɗum fof nawtorte yalla hadde ndiyam natude deno sakrabe soni ndungu obadiki gor fuf na hani watanda hakullo bende sudu mudun no yalla haddi on dido torraji di basita e basiku
sakrabe kedi be ando do mi kadde te kabaruji amen di kikil hande min juuti on san hedade di leede amendi himbe le hewbe kayum en ka soni bami fa nyawi ka sawru sawrade mu sawrugol mu en wona ko newi fe non holitiri wiide tongan wotere ngadan fewde e majjum urdu fedne be noddirta INMD e le fedde ne noddirta Union Européenne itti sadda mudum dido kabaruji ka holtama le dido lugo goji ka tawede e majjum fu kana ko be leede amendi holiti wiida na wonde wadde ko woni bawde mu en fu yalla ben do yimbe le kanyum en kana heba ko woni hakke mu en bangal cellal fa kema famtaran dido guluji fu wordi anni ko kalifa goita kanya kejabe ambe gombe le kreduji de hewanem do majjum do fetaw modu sama su kanyum e horem kirejo
njehen tafun bonyangara do lugotobe njottaki tafun ka alhali ngudutun o yu gutum ele imuji dingadi predire kedana yakuba traware gondo linku o godido jati kabar mudu mi hala telaji di jogi jamarande le lamor de region o wattu no be jeele tuli dotoro
saatu yimbel ngalo fa jewo horo mu em dotoro do na hewi sanne chawrobe sinyawuji di du fu wala do hono orl kay ngado be
radiologi
nuku goddo telaji guddi to soton lelam kuchala balir leedindi kabaru tuudi dogotoro wala fe hunde niwinde sabi rafunde nagu kedana seda fu yimbele ido ngalurande
nous ambulance ne sorte plus
ambulance ngaji amen di muti yaltudi rawbel kamilbe gombel gelle guddude sanne ana yi si tadele fu so ana yi yotta dogotoro saatu ko buri kiloji debbe be ngatta fat ma yottaade su dogotoro le wakati hol nyawbe mutu bamirte ido wada jaati so yoga mabbe yawta ido laa
ko gabe toro ko severe
koɓe juroso dullay fiɗo telaji ɗi ɓe kokki taƴoral wiide imadaraji dabreji kewɗi ɓamama yalla hinnade telaji yowaji ono rafi dunke en cellal e kunande muɗum keɗan Abdoulaye Guita maire juroso
mine gaɗa ko woni bawɗe amen ka fuu yalla yimɓe ana heɓa ko hasindine muɗum bangal cellal ɗum newa kika mbiɗe lafa andanɓe signawuji yogaji
to gaw tun goto ngalluji muɗe sahal leydi ndi ɗuñaji ɗiɗon fa toton yimɓele goni famɗi fuf njahoɓe kala lewru le suru docteur Sesref no holtiri médecin chef Bocar Dakar Traoré won mer commune gaw holti wiide docteur en kañe ngotanaɓe ɓe njeewaki fi kabaru sultinde jamare nde
faba muya gouvernement o kañe ONG ngaji yogaji latke sababu du mi keɓi leɗɗe kañe kulleji kewɗi goɗɗi kasi
tawanali ngallure gawo yimɓe leyogaɓe goytiki tellaji fu janngol hoore e kañe dun famɗere golloɓe dunke en le cuuɗi docteur ɗi
gawoɗo tiɗɗallawa mawɗo goto mum jogui o ni woni no yimɓe bisiminte ɗoni sawrugol ngol ana tiiɗi ñalawma hande o ñawuji kewɗi ana ɗon ɓe cawroɓe ɗum wala
humtangol hoore kabaru cellal hakke tomonte en na heddi latade tiɗɗalla ɓurande ɓiɓɓe leydi Mali hewɓe cellaji guduɗi tatteji kewɗi leydi ndi so wona le nokkuji ɗi lugongoji gaɗama wonade prédire war muɗum na heddi latade cellaji imadaraji baale kewɗe tawde fuf hono asaku en ONG ngaji kañe ɗum lamkoɓeɓe